na siyo kutapika dhambi. Na itaji sana baby uwe nami. True love, baby siyo money. True love, baby kuja nami. Show me love, baby kamo let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kukule kushoto.
Tumonyeshe watu pezi leto
leo. Niko kama nimerogwa. Wana niona muoga. Mtima wangu umeiba. Nasikia la fever. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka nikuvishe pete. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka kupunguze makeke. Bim! Wangu vila katete. Katete iki wakubaluri hakepei. Kankutwa lingula gena vasei. Mbala gena funyanya galate wabei. Show me love, baby, come on, let's go. Nilikupenda kutoka tukiwa wadogo. Kakulia mita kakule kushoto. Tuonyeshe watu pezi letu la moto. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka nikuvishe pete. Pretty girl tete. Sema, chote nikilete. My girl tete. Nataka punguze makeke. Okay.